de igarki hannun yankuni alalin don kittin habaru suka bi umartar da studio kalan gwadanta unke tsiro muna kan habar os madar da imun farida ma fafuma farida
fafuma aisa na gwanda
sai jantan farida
habaru ya sai ogadan dami yanya alal aya
dar habaru jidini min fudira da ton wuro belleyar da region talabir don ta duhaɗi dogginon motoji da reyotar pindinol mai ɗan mai gadana on tarihi suka umartar naziru shebu gwan otibiri da region maraɗi binno deute idengal hausan kore kantar han nonno min boori nyanne fu e fijo coñol ɓaddi hani lebbi jeego ni ton wuro agades e ɗum ekkitina sukaaɓe ummatore golle jungo hanni gettol kaaroji ɗum ekkitini himɓe laso iɓe goodi duuɓi laso yaade capanɗe tati
e kantima ekkitinol maɓɓe onne hokki e ɗalol lamgol on ko ekkitino alal gollirde ñeñe altine sappo e joyi leru juin ko duuɓi ujina ɗiɗi e laso ton ɗen agades
de ɓe kanti ɓe keɓa golle ɗe ɓe balliri ko e maɓɓe ɓe keɓa ɓe gaɗira burna maɓɓe no haniri min kettino ko bannimen lildomen Moussa Mamman ko ɗum firti ɗengal fulfulde
nohunde sewo mango noon ɗum latani sukaaɓe ummatore ɓe commune agades ekkintinaɓe golle gattol kaaroji nder suuɗum gam heɓude nafaka majjum
weltare an hannden kanni woni mi ekkitake mi waawi ɗo agades mi rima ɗo du mi ummi ndenne keddi komi ekkiti fuu kammi hollata
bandiraaremi ekkitama gollal gattol kaaro mi waawingal du baa jeyago mi nodda miɗo waawi miɗo yiɗi mi heɓa golle ngam ingal woodi
barkeadamahimmanci
ko ekkintinoɓe ɓe ɓe elata ɓe sukaaɓe ummatore cinga gollirɗe mu'en halal keɓa no kumtiri muraduji mu'en karimu abdoullahi ismail gollole projet o ton agades
les attentes
komin keɗi e sukaaɓe ummatore de ni woni ɓe mbawa heƴƴorde ko e maɓɓe ngam ɓe keɓino ekkintinoje illa ɓe keɓi du fa hannden waroɓe ndenne ɓe keƴora nokku fuu e gollal ngal kammin giɗi
financièrement et techniquement
illundel lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi sukaaɓe ummatore keme tato e jeɗɗo ekkintina ko projet on tokki walli nder commune agades
har ton ɗen balleyarade région tilaberi ila fuɗɗol hitane denni golleji sukaaɓe ummatoɓe jehi darnama dogginoɓe taxi moto innateɗo kaw kaw
nonnon banniraw ɗum memi sukaaɓe ummatore sanne hooreɓe région on en non kan kadi dogginol motoji jemma na ñalowma ɗum fu gam batte renude himɓe ɓiɗɗam bonɗako hunde noon ko ɗuuɗi sanne min kettino ko bannimen lildomen gonɗe ton en Seydi Abdou ko ɗum firti ɗengal fulfulde
hooreɓe région mo tilaberi haɗi yiilagol porporoji eley département mo belleyara illu sappo e tati lewru janvier duminaɗe nogay gam batte rende himɓe e ɓiɗɗam bonɗako ɗum kono hunno ko laati waddi saɗorma sanne eley gurna sukaaɓe ummatore tawaɓe eley département on endan Abdou Alou goto e maɓɓe nani ko wi
mo waɗa kan ay
muraduji ɗi andinomi ɗin fo waylake hande tati gam mi hunde fuu wala no waɗa miɗo woodi dekiraɓe tato e sukaaɓe
Sale Hamma kanka moƴƴino moteje noon endan o dillu belle yara o hooti coota nder région mo Dosso sowno moƴƴino moteje ɗon du o wi hannde nde endan yettore Allah
caɗale iri hen fuu wala ɗe mi jiyayi en lele wakkati mo gommiɗo halde ema o mi wonanana coota lebbi tati gammi ton min jiyayi iri ɗum abada
horeji sukaaɓe ummatore ɓe commune tagasar o wi hunde ɗum foti to ɗum han ɗum ƴewtine
bon aw am kam koli
neɗɗo wari jooɗo gollata hunde foy na yaha nder leyɗe yasin filoade ɗum gomnanti wonno dur wida e mum saɗoro mawɗum woni mo wala no waɗa goɗɗum nde ni hollama hunde gon
koye hal ine keɓai
horejo fa warjo sukaaɓe ummatore o wimo noddade konno yaade sukaaɓe bandiraɓe makko fuu kinno tokka laaɓi fuu joƴƴinaɗe ley département on endam
anni aissa hanni kanjum woni kantol tawtawre on ko jumoɓe e bomoɓe gonɗo waɗ e ton ɗen ccfn in fuɗɗe ɗum no jamɗe leso ma jamma amma himɓe ɗuɓɓe ceɓata yaago gam histutugo e ñawgungu coronavirus
nonnon bannirawo gam miccintinde banniraɓe meɗen feddedede triple ni fedde noon de ɗum waɗɗi tewteur nder muɗum kan heɓude are gimi e konanni titta kumaɓe keɓa ɓe ballira ko e maɓɓe hana sey ɓe keɗi ke ɗum wari ɗum nangani min kettino ko ardiɗo maɓɓe haalani bannimen Soumaila Ousmane ko ɗum firti ɗengal fulfulde
Alors la finalité du tremplin.
Quand on se dit le tremplin, on tawa kena na suka bumator. Ben mingon mi don goli de mu etoute rundu minga indu kaba are jimi komintu gido mudu nonu. Mi don toki te ewali debe under etoute rumat bendu fargado jimi de studio e konyol. Mi don bali rabe fahande du fargado jimi video de.
Des vidéo clips.
Hanne Aisha habaru suka umma to gaddan dami
nonon bannirawo min jahay ni wuro Tibiri ton der region Maradi don to men gaddanta on tarihi suka umma tore Naziru Shebu Suma ne onon binno dewte idengal hausare id walliram e moddira burna makko no hanir men kettino ko halani banni men Muhammad mamman ko dum firti dengal fulfulde
Naziru Shaibu o wadna dubi noga e jeddi yidan fa tawmo yewa yewa dewta bindaade e do fi dandalin soyayya ko Nigeria o hunno ko lati o fuddi milare wadde dum illu o mon lekol pamar
anadi abanga premier
mido klasu joy mi fuddi jangol dewtere bindaade der hausankore dewtere hausankore funati jungo am mi resataani sey ni demi timmini jande mayre kominati college klasu 30 sey mi fuddi windude dewti am der demgal hausankore
hannan en on wodi bindi ko wadi ko watto nogay ko duude halaji makko do fu ndartuna yidde hakkunde debbo e gorko kulle de en nan wakkati godon e le koydo non ko yotto dum o winda
abubo ne sike zo men ena rubuta
kulle kewde demi windata debondu basira anni tammi nawtortu ko watta dum wela jangobe ko mi windi mido hettino du degon ko mawbe kalata deni be kali kungol gon gol welikam sey mi windegol mi moba nyande mi windata goddum ko yada he maggul sey mi nawtoro
sey na gama don nan kalma
e le bindi onam wada di mili wadde silma mo hore makko e hausan kore dum du tiagal o windi bindi gonko inditera kunchin rayuwa do fila ngurna nonni ko hal dom
ina sa e kirenya wato gro
mi do hidi singude fedde hore am mi watti du mawbe e sukabe fu wala mo mi accigada mi den henno sey mi hebi goddo gardo wi walliram fami ngadi silma amin arano indira do kunchin rayuwa
kala za an kashe kara bi
ba ko tawa kedi bindi o windi di fu yewtereji radio o mo janga don endam bindi makko di endam ko latti ko na ben buri hettina demo san
jomme jame natron de fijoji me ko cionnol bon
der fijoji cionnol balli dini men pudireedi don to fedde bayer minish hebi kupu makko chapan etatabun tonto o nyami werd brem olu imako o nyane talata lasara le waddo kiskan watti bi on en fako be jaha yeyre potur
fijojo gongo werder wa inyenye talata bayer yeyi ido jalande mabbe joytatabo onko fijo almagne ko oto nyamol fijoji ko jarogal mabbe tonden almagne da yeyre fijoji lobbo onko tonden gari bulldogs liga
do men kantane o habaruji amen kuskaa o maator metti ketnaaki on ketini men de on gidi hetnaago habaruji o nyo on do laa e RTL 32 imma jo on jobata buudi baago tsake jire ko de on fiyaare